umxhasa mkhulu, kodwa xa ndithanda ndasithetha nesuna. Ubravo noFresh ngumXhosa, Taluno noSoli ngumXhosa, uSiwe noYanga ngumXhosa, Bixhosa uphosa ngesiXhosa, Xhosa. Ewe sasithanda isiXhosa, ifa sirepa sesiXhosa, bheka uncumo sesiXhosa, noma siyabhenga sesiXhosa, Xhosa. Ngoba sikuthanda uRhanoka, ewe sekuzonda uRhanoka. Lo mculo amaXhosa zinkosi, mani ngolani ndinibuzi, banye bazibiza ngembuzi, kumu imbila lubusi, luncuthu lengoma lubusi, incasa yakhona lubisi. Cela nini mele botorho, kunosengathi ndiyaporha, behind it esini ndihlubi, kodwa ndiphila ngesiXhosa, noba kunzima sufohle, above amantombe kwaXhosa, majita ayathanda ukuphosa, bethi ndazama ndaphosa, noba kunzima surhotho. Hayibo, dala ndabhala amambana, banye becinga ndiyadlala, lona kumhlala unabhola, noba kunjanisa umoya, above amatanga khompuza, lona ngumcula ngomkhosi, tenisa uphushele josi, nami ndiyabuza who knows, ukhetshe kwaZulu lukhosi. UBravo noFresh ngumXhosa, Taluno noSoli ngumXhosa, uSiwe noYanga ngumXhosa, Bixhosa uphosa ngesiXhosa, Xhosa. Ewe sasithanda isiXhosa, ifa sirepa sesiXhosa, bheka uncumo sesiXhosa, noma siyabhenga sesiXhosa, Xhosa. Ngoba sikuthanda uRhanoka, ewe sekuzonda uRhanoka.
Trapa ngesiXhosa, le beat ndizoyingena ngesiXhosa, ndingene ngesiZulu ngolwimi lwenkobe, ndikhule ndisophora. SiXhosa siduru kudala ndayithetha, le way liyeza bekutheni ungandibuzi, ngemi yabadala ndizithole ndiphakathi, zithethile irhonimane zindala yekeni, bayivulile indlelo yanga ndalandela. Anqina ushaya ngesiZulu ngibashiye bekhala, bacathi nginamanga mangithi nginkosi, ngathi ushakaZulu angidlalini ingane, ngisebenza ngesikhathi kahleni ngochatho, ulaka luphele kwendlela zomtyholi, ndifakele i-beat ndiphalazele ntlungu, kudala ngicecetshela ndithe ndivune. Thini mfondini ndikufanga isolo khawuphinde ubusithini, Pakeles in the dial and the mess and this dialing go line up and bangle is stress. Yo, shit.